Fresh up from NigerRiver.com.
What's this?
Baby shark to do do, baby shark to do. Anything you want, I go do do. Baby I go do do, baby I go do. Unalivanya na jisi mtoto. Baby shark to do do, baby shark to do. Anything you want, I go do do. Baby I go do do, baby I go do do. Bila wezi lali, hata kwa pirito. Moyo wangu chali, ibebe. Tulia, lia, tulia. Nikuza kidogo na lala, lala, lala. Kini wacha baby ni tulia, lia, lia. Sababu nisha kupenda sana, sana. Mnafiki, hayo tabia ya ibilisi. Nitakuwa na pretendi, haina maana nyende. Wakati wewe wanitosheleza, haina maana nyende kwingine. Wakati wewe unanibembeleza, jameni umeniweza mpenzi. Kila mara na kuwaza, jameni umeniroga mpenzi we. Mia kwa mia na kupenda.
Anything you want, I'll go do.